from ilovezedmusic.com.
Kuzandi fera ine pamtanda Yesu, pamtanda paja paka uvari ambuye natanchito yonse. A Yesu muna bwera paziko la pansi, kuzati fera ise pamtanda Yesu, pamtanda paja paka uvari ambuye natanchito yonse.
ilovezedmusic.com.